mori wa Yesu. Oh yeah, one, two, the gospel lego. Sadako na kulwa na simani fair. Kondata kosa kazi woi jena. Fomi kijipango na jona tesa bila pressure nilipandishwa kateo. Yeni guiji, yeni kinga nafanya na live easy. Before ni genye lazuma ni spread njili. Kila kona bari fikia dimjini. Lego. Tuko 22, ni new year so mina day kuwa huru. Walaila fieli nifanya niwe bubu na predeli ya bili upanda juu. Yeah, nisha yone bread future. Yenye God ame plan. Everything gonna be okay, I'm grateful. I will never regret it. Yeah, he knew me since I was born. Gave me a call, I could never deny the call. Big deal, God and a form. A simple request, malina ataka kunda ni home. Home is the best, nikifika uko interest. Kwa koti tusha shinda kesi, kwa exam tulipita test. Ni miracle worker, prince of peace, king of kings. Koma kinye ni guiji, akifanya nafanya tena na tena. Amen. Miracle worker, miracle worker, miracle worker.